Kaga makhosini kanyiseleni bo Ngiyakhuleka mandawini bo boniseleni bo Ngibathe ngishona lena lena bo izinto ayilungi Ngibathe ngishona lena lena bo bangibize makhosini Ngiyogumele ngiye komalume Ngifika khona ngishisa impela Ngiyogumele ngiye komalume Bathi ngoshisa impela Sebengibiza we Bangibize makhosini Bathi ngoshisa impela Bangibize makhosini we Patino shisi pe
Sebe mize
makosini Awe makosini
Patino shisi pe Sebe mize makosini
Kia kulele makosini Walolo
Patino
shisi pe Kia kulele mandawini Walolo
Patino shisi pe
Bangize makosini Sebembise makhosini walolo Izinto zama ilungi Izinto zama zimandla kanhla Izinto zama ilungwe
Ngithi nomngababiza bonke kunendaba imi lo uSibhoko uMsimbi kodwa umsesomane ndabazame ukumsaba amacala uJojo Mantu encwadi abazongigoba ixolo ngithi undandako wabo uSimadu Mnyalilo ngibelithala bazongizonda abasebenzi sisathane ngithi uthini unyona emhlophe lapha enkostini uthini unyamazane uthini uThabo uthini uErnest uthini uDoxy ayo
Ngiyakhuleka makhosini walolo boniseleni bo Ngiyakhuleka makhosini we boniseleni bo Ngibathe ngishona lena lena bo izinto zama ilungi Abanye bathi ngasalwa ngibethe Abanye bathi kumele ngibe isangoma Awe makhosini Sebengibize makhosini Futhi mina ngiyasaba makhosini Bathi ngiphahlela abadala iwe Bathi ngiphahlela abadala Bathi ngiphahlela abadala Sebengibize makhosini Futhi mina ngiyasaba makhosini Ngiyasaba ukuba isangoma Sebethi ngoshisa impepho Ngithi aye makhosini Sebathi ngoshisa impepho Ngoba ngibize makhosini we Ngoba thi ngoshisa impepho Leli thonge lange nayo Awu leli hlose lange nayo Kuthiwa kumele ngiye komalume Ngifike ngihlabe inkukhu ezimbili bo Ngicela ithongo lawo malume ukuthi lingisize Ngoba ilona elinenhlanhla Bathi angiye komalume Ngifike komalume ngihlabe inkukhu ezimbili bo Ngoba ithongo lawo malume ilona elinenhlanhla Walolo Sebembize makhosini Bathi ngoshisa impepho Sebembize makhosini Bathi ngoshisa impepho Ngithi awe makho
Bathi ngoshisa impepho Sebenzise emakhosini.